Move it.
Cell phone.
Everybody listen up. Take a deep breath and relax. Don't be a hero. Look away.
Look away.
Out of here. Let's go.
B50.
So ciao.
Can you be my commando?
Commando.
I wanna be your soldier.
Soldier.
Anything I'll do for you. So let me give my number. Be my commando, commando.
Zako moyo wangu mwepesi, usije kanibwaga eti. Kesho kanipa stressi.
Ah, hali yangu mya bajeti, usije kaniweka benchi. Kanimaliza, utanimaliza. I wanna be your soldier.
Wenzako nime fall in love. Halafu sito kwa chote seke. Pressure za nini? You are my desire. Mapopopopopopo mbona mesha lala. Wanaona haya. Nafsi yangu isha pagawa. Nahitaji dawa.
I wanna be your soldier.